njenyine kure joro ugira iminsi itabarika nicuza ndahumiriza nakubona nafungura amaso nagukumbura gerageza kutagutekereza ariko biza mu nzozi zanjye every night every night ngahita nkanguka nenda kurwara indwara y'ibitotsi Amajoro arindwi ya mbere njyenyine kuva wagenda I'm not feeling good I'm not feeling good kuryama I can't even sleep I'm not feeling good ibitotsi we ibitotsi we I'm not feeling good Nkumbuye ijwi ryawe nkumbuye inseko yawe nakora byose mbeza kugukumbura nari naragize ngo buri munsi bizajya bigenda byaroha ariko bigenda bikomera kugutekereza every day wambiye gukora mu